gwe baleke ali obulungi gwe bafitina ebyebigambo byawereka boogere bambi muba wasiima wasiima bomu namba babatabuzi gwe baleke ali obulungi gwe bafitina ebyebigambo byawereka boogere bambi muba wasiima wasiima bomu njagala obumeteriki wange era nange tukola obufumbo ndayira mu maaso ga Katonda Fitina chimani manji Bakonjera batule myobufumbo Naye chukule madukira jendi Kachibe chizibu nifuno muyambi
www.mp3ugandanmusic.com.